studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Watarato bobbi jande ga fandu hala Mamadou Sama Seku jam nyali sakrabe hediibe. Bangal hippugol docteur site limore ciaktinde yo mbiyat ciapanna edidom maybe noga edidom bonbobe sere fama en be waybe be mbay musrama ciapan taton en jeddo dirba humpiti don no mbiyat edo jatti jalkam sare hande. Ko badi milioji didi mbiyat jimbe ngoni e farati yolbre le mali e wi ino european le o do kabaru humpita do mbiyat nyal alal barande be dama wide don million e ko fawi suka be yama tawe men le yolbre satunde. Bangal haru sembe chaldi leedi mali ndi jabbiki yaade demi final basket worbe e roobe gonbe le dubbi sappo e jetti nyande alal barande dum wadi to Madagascar dingun sembe ko baro jamen hande kiki alkamsar sappo go out 2022 bismillah sakrabe. Sabi solo sabe mbien heddibe le wolde to tesit tonno lamko be yambiri balde didi balde tati rende fudude alkamsar e hande e wi gollirde ko kabaruji larme dirpa kam ben hankasen heddibe be ngoni ben solo sabe mali chapanna edido noga edido bormube tawa chapanta to en jeddom ben maybe bangal e IGS de don numero mbien de don numero gondinama hande le wattu kawrutalla ndoko be kabaruji bamako do asata jara tawa matu kedan ko hebe du fasango Umar Wagole Ousmane Nyalibouli
kaki kiwdi boni ton wakande bonando wadi nokku no dette tesit kanko lamire fedde no dette dirpa o wi arme o holli ton tibaraku ko wi annaner dido berde wadi ton ko do o yu dum wana ngonga colonel Suleiman Dembele
dum penenon bonal dido ba wadai tiagal memondirgul ngadugo gol woni ko teoro di sembe gartile on nokku fa banta maybe mubben na yewtude himbe mubben e majjora nenno tiagal dun imma daraji mangal paden woni ko be mabondir le on nokku de woni ko solda sembe memondir e mabbe don et tesit wada sanne
fande colonel Suleiman Dembele be di widle hen yimbe le hobbe nangi le gallure bamako de tiagal ko bonando wadde d'accord mabbe nokku no dirteedo kati o wadi no dango fewde jamar de fa hande tinno fa bobbe no kabaruji de ngori
on sait pas qui est qui
e anda homo woni homo fay le galleji di anda ko woni moye anda yalla o won le gubbe dena wala nena himbe ana kani wattende koy mabben hakillo terrorism be gon tatteji fu wana li laddeji tam be ngoni fay seraji bamako di e be ngodi eden kani wattende koy me hakillo jamma ila nyalomo sini kabar womo maden en kana hukude don do bembe ande de mangal pade kani martinede kumpa en nodde nokku kando nodde do ndokka kabaru mudun sini an hani
fed dirpande holitir soldats en chapande nayo didon keddile hen bonana ngad nokku no dete tesit
ele hibgol tesito mbiyen kambe gouvernement transition holti wiide le communiquer mbiyen te rusembe hebi jati faaba iwdo tiagal leedi ndi kanko Bokar Salif Traoré mbiyen dunke kabaru ndenagu holti wiide mbiyen gondi mbiyen holti de yama dun lato gonga sabi no be kambe te rusembe hinide odo kabaru holti wiide dun hana fi kambe mbiyen pawato leedi mali be mbiyen torra odo kabaru sabi fa goto indaka wonko hanni Mariam Koulibaly kedo fasango Ousmane Nyalibouli.
Sini a ƴeewi tesit woni ɗon ana tiiɗi yaade sanne on nokku ana woni bange keeroɗe leyɗe tati sini a ƴeewi bange goto tule jaareni goodi hedde goto maayo fleuve Niger ngo woodi ɗum saabi de yaade le o nokku ana tiiɗi sini a ƴeewi no guɓe terroriste ɗe natiri le o nokku gaɗi ɗi bonandaji mawɗi ɗum ana holla wiide ɓe nawtireke kaake kaɓorɗe tedduɗe ɗe kana tawede e juuɗe guɓe terroriste en sini a ƴeewi gollidiɓe sini cikkitama ɗum hana nawde ɗum ɓen sini tawi wala fuu ko pelata koye mumɓen
sakirama tutta haklaji mo du kabaru ñom banga bema ame Facebook ayde Twitter imadara pawto e leydi mari lolidu ɓe mbiyen PTF ɗum woni porteur technique et financier ɓe yama ɗum fuɗɗa mbiyen jeegom lewru septembre waruru ndu e wi mbiyen guɓal lolirgal GST ɗum woni groupe de soutien à la transition ɓe wi fanda muɗum yo mbiyen yalla yimɓele hewɓene keɓa mbi gomɓe le foy leɗɗe kañ caggal mbiyen runde nde wawde faabade mbiyen banggal jawdi e sifa golle malinkoɓe ɓe ndenno ɗum humpitama ñande joyi lewru outu ƴaɓɓine ndu ɓe ɗum woni ko baɗɗe seeɗen tan e le wattu mbiyen garangal kanko secrétaire général OCI fande li kabaru ɗi mbiyen le communiqué union européenne yama mbiyen holti wiide yama nanga mbiyen yolbere nanga ko ɓadi millioji ɗiɗi yimɓe le mali yama dunno mbiyen le mbiyen nde sattana sanne ko ɓuuri million goto sukaɓe e ɓe yawtali duuɓi joyi kambare ɗum union européenne holti wiide mbiyen na yeeli faabade banggal ñamduji e ko nande muɗum Kalifa Goyta wonko ɓenne keɗe fayistanko Oumar Wegalo
le ndeɗo ton gande ɓe kaali tiɗallaji ko woodi le nokkule ɗe ko nayri bangal yorko wayde ndenagu e eggugol jamare nde fa yetto yo basiji hakkunde risi kaña Ukraine e ko ñaw coronavirus laati sababu muɗum kamɓe faabotoɓe leydi ele ɗe ɓe mbi ɓe gaɗan do hen imma daraji faaɓe ƴolano ɓe kaani faabirade nokkule ɗe le majjum ɓe mbi ɗiɗo tiɗalaji yettiki sanne leydi Mali ndi konayri bangal demal e margol dabaji ko jamar nde tuugi sanne. Union européenne wi yaltinan ko yata millioji capanɗe joyi e jeenayi CFA faafa bo yimɓele ɓurɓe fuu tampude ɓe. Oɗon balligu hokkete Croix Rouge malien no hani faabirade yimɓele wonɓe le région Nara kañe kuli koro.
Cogu mbiyen pasi ana yatana ɓeydo yaadi mbiyen le ngallure Bamako nde ndenno jogaɓe kay sato coɓatede mbiyen no sawto sote nde ɗiɗi de dati jaati e mbiyen nokkuji yogaji hunde nde jamara nde woytike sanne ndenno tawane kamɓe mbiyen fedde transporté holti wiide mbiyen ɗum ɗo no waɗe wona tan ɓe jotto tan ɓamde ɗiɗo anniyaji ndenno yo kamɓe ministre mbiyen ministre transport ka holti wiide ɗum ɗo no hani waɗede e lew mbiyen kaltidal hakkunde kumani ɓe kabaro muɗum ɓe Abdoulaye Touré wonko ɓen ke dafa sango min e Fatmata Maiga.
Kala wattu so jam yiti ɓeydike coggu passé ɗum ɓeydoto ka noon hono kabaru muɗum huncante hoore feɗana faccitango Modibo Doumbia kumani ɗu kabaruji to fedde transporteur en lolirde CMTR.
Plusieurs facteurs
ko heewi sabimbini ɗum wona rafi essence o tan massiŋaji ɗum ana sabimbina ɓeydugol cogguji ɗi haddu kilométre min kisirta e wakti momin goni mun o gouvernement o wawa wande hunde ko mun e ɗum fou
yimɓele yogaɓe nan metta sanne e ko laamu o rintinaka e tongugol kabaru passiŋaji ɗi woɓɓe kay hulti ana famini jaati ko gouvernement o rintinaka e golleji ɗi ka noon e wi ɓeɗo ana hani cogguji ɗi tongue e hakke
yimɓe andanɓe transport uji ɗi tan mbawi andande ɗum hunde misali joni syndicat en kamɓe tan mbawi hokkude coggu kanɗo ɓeydede kamɓe andini golle o no yarata wala fu no coggu wawi ɓeydirede tawi gouvernement o andana ɗum hunde so coggu ɗi ɓeydama na tampinanmin minen passager en ko syndicat en gondi e wande ana wawi latade sababu tiɗallaji kewɗi mbiɗe miila gouvernement o ana hani lamnude yimɓe dow kabaru ɓeydugol
cogguji
to ministre transport hultan wiide kala wattu so passi ana tongue ɗum hani waɗede banggal joƴingol fedde hertande nder e muɗum hawrintinte kala ko moniɓe kabaru transport ka wona fi noon ɗum gollira ndeɗo darande e wi joomum ka ɗum foo tawede hokki taƴural wiide tondiral hakkillaji ne jogiti waɗede hakkunde yimɓe transport ɓe.
Lidi mbaɗidi mbiyen ñalle alalbare nde ƴaɓɓiki yaade mbiyen demi final afour basket ɓe sukaɓe yawtali duuɓi sappo e jetti ɗum wattu Madagascar mbiyen banggal worɓe e rewɓe ndenno banggal ko wiyete volleyball ɗum mbiyen kamɓe worɓe e rewɓe ɓe maliɓe mbasi final yesso Ghana banggal ballon mbiyen Joliba Assey Asiral hankasin ana andi hoɓe pidata e ley mbiyen Ima Dara interclub CAF ɗum fufuna mbiyen ley ko Oumar Gouaygol heɓani keɗa fo sango makko
ɗum haɓɓa e hoore yimɓe fii sukaɓe rewɓe maliɓe kañe worɓe fuu ƴaɓɓiki yaade demi final le fiigol basket sukaɓe ngala duuɓi sappo e jetti rewɓele maliɓe wakkande ɓe kawrte yeruɓe maɓɓe jeyaɓe liliidi laggine ɓen gattiɓen baddi temedere e sappo e jeɗɗi ɓen keeɓi baddi capantati e jeɗɗi worɓe ɓe maliɓe wakkande ɓe kawrtino e leydi benendi ɓe gattiɓen baddi temedere e jeegom ɓen keeɓi baddi capanɗenayyi e jeegom le ko warta ko aljumare warore nde mali hawran e leydi gondude silminde ndeɗo yambere fiigol volleyball rewɓele maliɓe kañe worɓele maliɓe fuu kawama le final ka ɗum e tawede fuu caggal koɓe kokka jeenari kalisi danejo koɓe noddirta médaille wattu joni fiyoɓe ɓurɓe fuu tiɓɓarako ɓeydo le leydi Mali ndi inda kanko noddirte Namori Keita e Assane Diarra fiigol ballon le rumde afrique nde koɓe noddirta ligue des champions Joliba Assey wiya wara hawrita e Deportivo Mongomo leydi Guinée équatorial AS Real de Bamako waran hawrita e AS Douane Burkina Faso
ndenno banggal basket mo mbino o mbiyen demi final ɓe yawtal duuɓi sappo e jettiɓe mbiyen rewɓe eglone ɓe mbiyen jagabulen rewɓe ɓe pi kikiɗako jaati angola banggal capanɗe jeegom e jeɗɗi capan tati e jeegom ndenno e final ɓe kawritan égypte ñande asara warore nde
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse e république tchèque e union européenne
le kabaruji amen kiriduji to kuccalal to hultama wiide mbiyen guure capanɗe jeenayyi mbiyen temedere capanɗe jeenayyi communeŋaji sappo mbiyen tottama kaki ceennam ɗum waɗi keñen sappo lewru ndu ndenno dokkal ngal yo ONG alphalog wi ardiɓe ɓe fanda muɗum yo faabade imadaraɗe mbiyen jamara nde hinnoto banggal ceenam mbiyen dokkal ngal yo ko ɓuuri hewde e buretiŋaji e pelliŋaji itti jawdi ndi woni UNICEF en jahanna to bafla bi do holta wiide arjo premier ben joko arande jom maire o ben maire commune o ben wadi imad ben dawul yar to karanga yonter jabine de fanda mudun yo wadde kawrota kawral hakunde men jamarande e kanye gollobe usine CCMSA sa be do ben chaliki darnde to no jangnirde sa ben sudu doktor e kanye dun noku den jam kundu denno hono do e bandu en denno kawtangal ben gongal dun no sartama nyande aljumare warorde timnan kabaruji di to an songo do holta wiide suka jokolle mo warata ben duubi chapande nay ben sutama kenyan wattu futuro wonani jo e kaborde be andita ka dum wadi monzonga nokku ngudirdo an songo kiloji sappo ben wakat juro ka anda ka ko dum sabi o sutama dido ka be do yimbel do holti wiide ben be humpiti jati larmi mali bangal mudu sakraben tumita kabar jama hande mi tonta sa fu fumta do be mal am 3w.tam.org mo do dum jamu 3721 do sede yotre meden magazine yoto meden sukabe dum magazine tous les enfants hande na yobbi dobo jande ben wattu foftere iwde kay yaade sigatu fangude banyagara e tumbutu ben imadraji mudu na wondi wadede umar bagol ko ben ke dafa sanko mi makko yonkire jam
yewtere sukabe malfu
fofula beli la mukay jangingol sukabe don fuddi le jonte kewde sukabe be ngarabe janginerto mathematiques anglais français kany physique simi ta wattu jono wiama be gonde tanu ton koyde sanne kanko funeke fofana yo directeur soude école mahinasie o wadi noddango fode sarabe sukabe wonbe tonbe
j'ai constaté que le nombre
de tay ki wiri adadu sukabe le koybe na famdi sanne ka ana famini yo sabi chakon nay le temtere e mabbe fuf le goure pilile de ngoni jiabe mahinabe na gondi faabaade sarabe mabbe le golleji gese seede mabbe tan ngoni kinnibe kabaru jandeji di ndannom ne nder sarabe be njopposkabe lukube wardi jangude yu wattu seeden tan hakke balde nogay dennobe tinno yopude be do ngara be doro famu du jandeji di
pour qu'ils viennent au moins enrichir leur connaissance
to sigaso to litande sukabe hewbe nge wado didi do kurngaaji ko bur sukabe temet nayon mata ton kambe jangino wombe tombe bi dum faaboto hono sukabe jango wombe tombe sanne kedde mo kanko noddirte Amadou Sanogo yo mo jangino école fondamentale sigaso ko mo sifido hen
nafaka dido jandeji wattu foftere yo buri fuf beerande famu sukabe le kuybe bango do dum lato sababu suka o yia gede kewdo jande ko janginte beerande famu dun ko heba janginede rawan
to banya garatobe bi jande de fuddanton altinere warorde kanko Lamine Traoré lamido kap banya gara o yuko yar ciud école sappo je kan tawed lehen
kenyen mi mi hala mudun le batu min gondi landinde kabar mudun yela bin kaba fuddure dun no nyande aljumare madun no boyi fuf altinere sabe an hani jamarande fuf humpite do landulal dido jandeji di hakki sappo joyi jangnirde kinato dido jandeji wattu foftere
yido ima daraji ko ni fana mudu fa beeda ande sukabe wonbe tombe yellan landino le uttingol ekol ko warata ko do yowtere meden yowin do sukabe de kadete mudun handen min joti sukabe wonbe nokku no dirte jafaraabe le lamutinenku
yowtere sukabe man fu wonno